ngampela madoda ndawafethu. Awu masitiba, zumakhekha shefa kwenombulena ngithi walifundela nawe. Phosofe vuzela khandile kufunda futhi unobhezeke sinombo. Athina siyayikhanda kushinga udala nombo. Safakazela nawe madamara boy safakazela. Awu kredi semadafaka safakazela nawe gogo hiti safakazela. Sisawana awu smart.
I'm sorry.